Magic's anger, what up?
I so kini toka mini bad man. Satan too, Judas. Walai vile mtoto ameromaga. Staki, goosebump. Alinipea all night till the morning. Mini kampia shasha money. Yoya liniaribu na maganji. Kume mtoto alikuwa na tazi. Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili mshow, will you kiss me, kiss me?
For real.
Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney.
What?
Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney.
My baby wanna kiss me, kiss me. My hater wako wengi na ni risky, risky. Yo taxi ni nafanya mbaka siski whiskey. Na mix team chicks, biz, miski, ziki. Na kukakeja ni issue. Kwanza kam super na jo umebeba uzito. Tunawakera by default. Trap niggas tunawekea benga kwa disco. Na wakibonga tunawalenga waliko. Mini nasonga ama man on a mission. Funny niggas tunawakompea na mamito. Sitaji bima mineza tokea na maulipo. Style fisa, tishoka kipuma. Ati nshampita jumi staki maruma. Steamy kisha tunakoa nati na gunga. Nasikia ma kingfisher ni ma panty room.
Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi jo ni chimney, chimney. Oya ska, uskini lidani ni memoka. Mtu ya linmocho haka nitoka. Alafu haka ncheza uski kasoka. Mapenzi kora zon minka dhani kwa mboka. Na I wish I knew. Hila time niliishi maisha new. Mindo fan nilibaki still man new. Ali siku easy my friend ni few. Nilisikia akisema story ya mchuma. Nika msho niko na M16. Alafu haka nishow that the end mem kill. Haka nishow umejipindu na die kwe feel. Nakani corona nisijali ya tie heel. Nishindage kwa vaite bila tie lipa. Nika msho on my knees. Ati ya ni George Flo niliachaga kanisa. Nili msho, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney.
Sizi nkutangiwa whiskey, whiskey. Kutini ya vande niko frisky, frisky. Sizi nyonga skoza lynching, lynching. Kuja kijani niko na Kempinski fitri. Nime kuchizi dizeneza kuiga mate kwa ketepa. Kusu ya mkao na mwile tetata veta. Muko gopa na joneza mperemba. Yoro itumia lafto weke kwa jeneza. But ni use iso tools no miunda leta. Mwipiga mate kabla buti ya jateleza. Naishi hairo na sikia unaishi feather. Stooling una riz kusetiki vela. Nikupe touch
ya jangili.
Warm to kisi baridi,
kisi baridi.
Aka ni cheki kaldem. Aka isi vile mina hisi.
Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili mshow, will you kiss me, kiss me? Love ya utoi tuende Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi jo ni chimney, chimney.
Magic's anger on the